alina amanyi mukama alina amanyi mukono gwe gw'amanyi
Alwanira dala, mulwanyi nnamike.